bakunzi ba radio y'ijwi Amerika ndabasuhuje aho muri hose mutwumva haba kuri radio kuri mudasobwa no kuri telefone zanyu zigendanwa kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Abatwumva mwese mbahaye ikaze mu biganiro byacu uyu munsi. Ikiganiro muri isanga mwagiteguriwe kandi mukigezwaho na mugenzi wacu Eric Bagirubusa uri mu Rwanda.
Etienne Karekezi ndagushimiye kuri uyu mwanya mu kiganiro muri isanga mu buryo navuga ko budasanzwe ku ijwi ry'Amerika.
Muri isanga. Muri usanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari by'Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatuwe.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Uyu munsi rero mwemeye ko radio y'ijwi ry'Amerika yimurira studio zayo mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali muti kubera iki rero muri ibi bihe isi yose ihanganye n'icyorezo COVID-19 turareba ku ngaruka byagiye bigira uko abantu bagenda babyitwaramo twebwe rero ku ijwi ry'Amerika muri uyu mwanya mu kiganiro muri isanga twahisemo kureba abahanzi ariko abahanzi wenda batihangira ahubwo basubira mu bihangano bya bagenzi babo bababanjirije bashaka gutera ikirenge mu cya bagenzi babo. Niyo mpamvu twahisemo gahunda izwi nka karaoke. Karaoke by'umwihariko ni uburyo bwo kugenda abantu basubiramo ibihangano byabo. Nk'uko nari ntangiye rero ikiganiro mbabwira ko turi ijabana mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, ndongera nisegure ko by'umwihariko nk'uko mu bihe byahise mbere y'icyorezo COVID-19 yuko cyaduka mu kwisi hose ndetse no mu Rwanda. Mu Rwanda nkibutsa ko cyadutse ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatatu muri umwaka w'2020 nibwo umuntu wa mbere yagaragaye mu Rwanda. Ibyo byagiye bigira ingaruka bigatuma hari gahunda zitagenda uko bikwiye. Kubakurikije ijwi ry'Amerika nkabibutsa ko ikigo cy'igihugu cyibarurisha mibare cyaraye gitangaje ko by'umwihariko ubukungu bw'igihugu bwamanutse kuri 12 n'ibice 4%. Iyo tuvuze ubukungu bw'igihugu ntabwo ari bya bintu umuntu yavuga ngo mu bucuruzi mu biki, akantu kose burya kagira ingaruka ku bukungu bw'igihugu duhereye kuri karaoke. Niyo mpamvu rero tugomba kumenya abakoraga ibi babayeho bate, bazabaho bate igihe iki cyorezo cyaramuka kirangiye cyangwa se cyakomeza gutya. Muri uyu mwanya rero ntababwira nti tujye kuganira kuri iyo gahunda ya karaoke. Karaoke rero muri Gasabo ijwi ry'Amerika yahisemo kureba abantu babikoraga by'umwuga n'ubu biteguye kuba babikora. Ariko reka dutangire muri aba batumire bacu ubu turi mu rugo rw'umugabo n'umugore, mbasaba ko batangira bibwira radio y'ijwi ry'Amerika mu kiganiro muri isanga. Ariko nanone muri kwa kwisegura nkabwira abakurikiye radio y'ijwi ry'Amerika nkuko byari bimenyere bwa mbere ko bajyaga bahamagara bakabaza ibibazo abatumire bacu bakabasubiza, ubu ntabwo biri bushoboke buriya no kubyemera uko biri kuko nacyo twakora ku cyorezo COVID-19. Reka ntangire nsaba abadu kurikiye mpereye ku mugabo watangira yibwira abakurikira radio y'ijwi ry'Amerika mu kiganiro muri isanga.
Murakoze cyane, nitwa Yakare Wenceslas ariko nk'umucuranzi bamenyereye cyane nka Rickson.
Reka mbaze na madamu.
Murakoze cyane, nanjye nitwa Nyirandashimye Konsore nkaba ncuranga acoustic.
Gitari. Ukora kuri gitari?
Yeah.
Gute? Okay. Reka dutangire rero ikiganiro mbabaza nti iyi gahunda yo kumva ko mugomba kwicara mugasubiramo indirimbo z'abandi bahanzi icyo gitekerezo cyaje gite duhereye kuri Bwana Rickson.
Murakoze cyane kuba twasubiramo indirimbo za karahanyuze no kuvuga ngo navuga ko ari ubuvuke kubera ko ni ibintu bya byaratugiyemo kuva kera tukagenda tubikora tutaramenye ibyari byo ariko bikaza kugera nyuma tukabona ko urugendo rwacu rw'umuziki ruzibanda mu kugira ngo tujye twibutsa abanyarwanda bose n'isi muri rusange ibihangano bya karahanyuze.
Karahanyuze na kakera?
Yes, ni karahanyuze dukora indirimbo. Iyo tuvuze karahanyuze ni indirimbo ziba zararirimbwe kera rero tukongera tukazigarura ubu ngubu haba inyarwanda ndetse n'izo hanze yarwo.
Wowe icyo gitekerezo cyaje gute?
Karahanyuze ubundi impamvu tuzisubiramo na abantu baba baratubanjirije indirimbo ukabona ko ari nziza cyane tukazikora tugira ngo tuzibutse abantu batazibagirwa.
Igitekerezo buri wese udukurikiye kuri radio y'Ijwi rya Amerika mu kiganiro muri Isanga ashobora guhita atekereza reka mbyite ikibazo. Kubera iki umugabo n'umugore muri karaoke? Rickson.
Ambo abantu benshi babyibazaho, benshi cyane babyibazaho bakanabitubaza ariko turabasubiza. Mu rugendo rw'umuntu kuva avutse habamo kuba ku rugo. Rero twebwe wenda mvuge ku ruhande rwanjye kuva mbayeho kugera nkuze igihe cy'urukundo cyaraje ngiye kurambagiza nisanga ndi kurambagiza umunyamuziki mugenzi wanjye.
Biratangaje mwahuriye hehe?
Twahuriye mu muziki urumva njyewe n'ubundi mu nzozi zanjye nifuzaga kuzabana n'umunyamuziki. Buriya icyo ushaka kuzaba cyo nubundi uragitegura. Nge numvaga ko ngomba kuzabana n'umunyamuziki kugira ngo bizamfashe kuguma mu muziki kuko nawe ukundaga. Nuko rero nisanze nubundi twahuye nkuko numvaga mbyifuza.
Rickson nka kubaza ikibazo nti iyo mujya gusubiramo indirimbo z'abandi bahanzi bikorerwa hehe by'umwihariko ahamenyerewe ni mutubari ahandi ni
bo ubusanzwe bimenyerewe haba mu tubari mu mahoteli ndetse no mu birori bitandukanye urugero ubukwe aho bavuga bati wenda akagambagiye aririmbaga cyangwa nta kuntu mwaza mukahatubera ariko nanone no kumbuga nkoranyambaga naho birakorwa cyane kuko abantu badusaba kuba twabagezaho ibyo bihangano ni benshi batandukanye haba ku mbuga nkoranyambaga turabikora naho ngaho mu tubari no mu birori bitandukanye n'amahoteli. Yego
ubu rero aho ngaho mu mahoteli no mu tubari muvugana mute kugira ngo bamenye ko mubishoboye bigenda bite mbese iyo gahunda yo kugira ngo uhure na nyiri hoteli bigenda bite cyangwa nyiri akabari cyangwa nyiri moteli?
Ahanini habaho kurambagizwa uwatubonye ducuranga ha cyangwa se uwatwumvisha ducuranga neza ahangaha araduhamagara akavuga ati iyo serivisi yanyu nanjye ndashaka kuyitanga haba muri hoteli yanjye cyangwa se moteli cyangwa se akabari. Icyo gihe tukumvikana ku kijyanye n'umushahara cyangwa se amasezerano tukaba twakorana na contract cyangwa se tugakorana mu buryo bw'ubwizerane tugenda tucyura amafaranga nubwo twaba tutasinya amasezerano.
Ndumva ni igikorwa umuntu yavuga kibatunze umunsi ku wundi?
Yego
cyangwa cyabatungaga umunsi ku wundi
cyane pe. No kuvuga ngo haba mu busore bwanjye n'ubukumi bwa madamu twabikoraga nk'umwuga rero tumaze guhura n'umwuga ku buryo kugera aka kanya nta kindi kintu dukora uretse umuziki kandi biraduhagije.
Mwibanda ku ndirimbo bwoko kimukurikije wenda nabo mucurangira?
Twibanda ku njyana iyo ariyo yose ya kera ariko nanone kubera ko tuba tuzi indirimbo nyinshi cyane tukongera tugaha urubuga abadukurikiye kugira ngo badusabe indirimbo bakurikije nizo bagiye bakunda kera.
Yego. Reka tujye kuri madamu. Madamu uri gucuranga uba ubona aba bakurikiye bibanda kuzihe indirimbo ku buryo uvuga ngo wenda iyo bayisabye nawe uyibonamo ubona bibanda kuzihe indirimbo?
abantu benshi bakunda kwibanda kuri zino ndirimbo za karahanyuze cyane
Nyarwanda cyangwa ni nyamahanga
ni Nyarwanda cyane kuko abantu benshi bakunda kudusaba indirimbo Nyarwanda nizo bakunda kwibandaho cyane inyamahanga ziza gakeye
ariko bagakundiza urukundo we
kubera icyo ubona ari z'urukundo batajya kuri politiki cyangwa handi hose
mbo ahanini bakunda kudusaba indirimbo z'urukundo natekereza ko wenda urukundo buri muntu wese ararugera ariko nange sindasobanukirwa mu byukuri bakunda uturirimbo tw'urukundo ahanini 90% usanga basaba karirimbo k'urukundo abenshi pe
ngaho ishyiriraho abakurikira radio y'ijwi rya Amerika
reka wenda dutangire tubashyiriraho karirimbo hari umugabo abantu benshi bakunda kudusaba bitaga niyo mugabo Filemo ndakeka ari we twareba nko mu ndirimbo ze reka tubarebera karirimbo wenda kitwa Munsabire tubanze tugacisheho ariko nanone abantu badukurikiye tubifuriza kuryoherwa
turi no muri weekend
baryoherwe cyane kandi turabakunda his voice turabakunda dore ko ari nako itsinda ryacu ryitwa
okay ubwo turaza kurigeraho naryo mutubwire impamvu mwarisebe
yego
ko turi muri karagoka ariko by'umwihariko ni mu kihe icyorezo COVID-19 gikomeje kuzambya ibintu byinshi hirya no hino mu gihugu nk'uko natangiye mbivuga by'umwihariko nk'ubukungu bw'igihugu bwagabanutseho 12.4% nkababaza nti ubungubu tumvise indirimbo mu nsabire ya Bwana niyo mugabo Filemo kugira ngo muyumve muyisubiramo nka kangahe
bo urebye
mu mfata igihe kingana iki kugira ngo mumenye kwicuranga muyisubire mu majwi yayo nubwo wenda atari ijana ku ijana
kugira ngo dukore indirimbo koko by'umwimerere wenda tugerageza kuba twayikora neza nkakurikiza noneho n'uburambe dufite mu gucuranga haba nge na madamu indirimbo iyo tuyicayeho ibyumweru bibiri tuba twayifashe incurango yayo ndetse n'uburyo iririmbwa ariko
tuba twagiye tuyitaho ku buryo mu byumweru bibiri nibura turi gukora inshuro eshatu mu cyumweru ikindi gihe bari kwakunda uburi kumwe na madame wenda turi kumwe mu gikoni tukajya dusubiramo amagambo tugera gute ariko by'umwihariko gatatu mu cyumweru tukaba twafashemo inanga tukayinyuramo
yego okay reka tujye noneho byanze bikunze iyo umuntu akora ikintu abakeneye no kumenya ikinjira icyasohotse mwebwe mutakaza iki muri bigusubiramo indirimbo z'abandi bahanzi bo hambere mwinjiza iki by'umwe hari ko bitewe n'ababahaye icyo nakwita isoko kugira ngo mubaririmbire mukurure n'abakiriya mu bindi bihe bisanzwe uretse icyorezo COVID-19 cyabivanze
no kuvuga ngo tugira ibyo dutakaza iyo turabitakaza urumva haba kugira ngo tubone indirimbo bidusaba internete niyo n'amafaranga iyo tujya gukora bidutwara ama transport ni nabyo no bushobozi bidufasha
amafaranga y'urugendo
amafaranga y'urugendo mbese nibindi nibindi bitandukanye kugura amagitari gusimbuza imirye yindi
na synthétiser
na synthétiser cyangwa piano
nuko twicaye imbere muri stalo
iwawe ibona yes iyo tubicuranga bikenera umuriro urumva ko byanga bikunze natwe bidusaba hari ikiguzi bidusaba
yego tujye kukinjira rero
bo ikinjira nacyo kirinjira kandi navuga ko sinagitoya kubera ko nkuko twabivuze ko kuba dukora umuziki bita ntangaruka tubibonamo ikinjira kirinjira urumva wenda n'urugero reka tuvuge COVID mbere yuko iza
yego
twacurangaga umuziki kuva kwa gatatu kugera ku cyumweru
hafi cyumweru cyose
hafi cyumweru cyose hari ahantu hatandukanye wenda nshobora kuba hari kuwa gatatu no ku cyumweru twacurangiraga Nyabugogo mu mashyirahamwe mashya bitamo
okay mu nkunda mahoro
noneho kuwa gatandatu no ku cyumweru tugacurangira Nyamirambo aho ahitwa muri Stella Pub noneho kuwa kane tugacurangira ku Muhima muri moteri yitwa Peace and Grace
buri hombi se cyangwa buri hamwe mugenda muba mufite amasezerano bigenda
ye tuba dufite amasezerano ariko hari hamwe tuba dukorana mbese uko tugiye tugacyura amafaranga n'ahandi tukagira amasezerano mbaye nka nkubivugaho gatoya wenda aho twacunaga kwa gatatu no ku cyumweru Nyabugogo nge na madame mu cyumweru twabaga tuhakuye 180,000 kwa gatanu no kwa gatandatu muri Stella Pub iyo minsi ibiri nayo nge na madamu twamaga tuhakuye 180,000
aho mwakuraga 180,000 birumvikana ko byibura mu kwezi ni 320,000
yego noneho ku Muhima naho icyo gihe mu cyumweru twahakuraga 440,000 nge na madamu twahakuraga umunsi umwe ayo yose rero wayateranya ugashyira hayo ubukwe wango iyo tugiye gucuranga mu bukwe twe tugendera ku giciro kiri hasi iyo ducurangiye umuntu gusaba no gukwa atwishyura 300,000 twacurangira umuntu muri reception yo gusaba kwakira abashyitsi n'abageni ni 200,000 tukongeraho amafaranga yo gukodesha sonorization tugira bya ibyuma bifasha abantu mu birori ubwo rero ugasanga yateranyije nko mu kwezi ugasanga ari kukabakaba muri 600 cyangwa na
ndumva n'amafaranga nanone utavuga si make ariko si na menshi ariko nkahita numva ababesheje yarababesheje
cyane cyane pe kubera ko muri ayo mafaranga kuva twabonana na madamu twakoze ibikorwa byinshi haba mu kugura ibyuma by'umuziki bitandukanye twabikoreye mu bukwe turabyara ku buryo budufite abana b'impanga bari kugera mu mwaka n'igice kandi nta kibazo bigeze bagira ukugeraho corona yaziye
okay tugiye rero kuvuga ngo corona yaraje ariko noneho urabona ikintu abantu bose bazi by'umwihariko mu Rwanda nta tubari n'amahoteli nabwo ni mu rwego rwo guteza imbere ubukerarugendo bw'imbere mu gihugu no kuzahura ubukungu ubu ngubu umwe mubayeho umute noneho kuva ibyo byose byaravuyeho
tubayeho nabi ntabwo nabiguhisha kubera ko kuva COVID yaza kuba utubari amahoteli afunze amamoteli ibintu byose bigendana n'umuziki aho umuziki wakorerwa bifunze
twenoneho byaje tumaze kwezi kumwe tumaze gukora ubuko nokuvuga ngo
mwebwe ntago mwagunzwe na yamabwiriza yo wa covid yo kuvuga ngo uri injiri wanyu arabanza kujya kwipimisha
byari mbere yaho ntago byigeze bibaho kubera ko urumva twakoze ubukwe mu kwa kabiri ntago ibyo kuvuga ngo uje mu bukwe ari ipimisha ne ariko kubijyanye n'imyinjiriza yayo mafaranga no kuba covid yaraje tukimara gukora ubukwe urumva byaje nta kintu kinini twateganyije noneho ibiza no gukurikira no kuba ntaro nta bantu twigeze tubona bita kubahanzi ari nabwo najyaga nicara na madamu akambira ati ariko se nubwo tuba mu gihugu ntago se bajya bamenya ko abacuranzi babaho kubera ko habaye covid kiza baravugaga bati banyakabyizi nta kuno twafasha banyakabyizi nyamara twebwe akazi kacu gashingiye kuri weekend
nyebwe ntarugo muri banyakabyizi
ntago turi banyakabyizi twebwe dukora muri weekend gusa nta hantu na hamwe twigeze twumva umuntu anavuga ati se ba bantu babayeho bate ubwo rero tubyakira uko tubibonye turavuga tuti nta kundi niwe umuntu yaryaga kabiri ku munsi ukarya rimwe nabwo ukarya ntuhaga ariko akavuga uti ntago ndi yahura
ari cyo namwongera
yego
nge njya nkurikira televiziyo nkumva abanyamagare baburana bati mwanze kudufungurira abamotari mwumva gukuntu muri covid babaga bati mudufungurire mu byukuri wumvaga ko nyine ari abantu akazi kabo karazwe kandi natwe mu byukuri tukaba twarakoraga akazi k'abanyamuziki karazwi ugasanga ariko kuva covid yatangiye ntabwo numva n'umunyamakuru cyangwa wenda nka bano bafata ibyemezo wenda bavati wenda abanyamuziki turanabihanganishije wenda mube mwihanganye wenda tuzabafungurira gutya imipira iravugwa ibiki ariko ntabwo numva bavuga ku muziki icyo kintu njya nicara
ntabwo ushobora kuba ufite amakuru make kubera ko haho naho nsoma bavuga ngo abahanzi bagiye kongera kubafasha nabo kubera ko ngo bagizweho ingaruka n'icyorezo covid 19 cyangwa wenda n'ikibazo cy'icyo cyiciro cyane cyo muri karaoke bimeze bite
bo abahanzi ibyo byagiye bivugwa nka mbere bavuga ati barabafasha nk'uko n'ubundi bavuga ngo barafasha n'abandi ibyo byabagiye bivugwa ariko nkatwe navuga ko twe tukiri mu rugo kuko n'ubundi niba tugifungiwe bagiye batanga nk'imfashanyo nka leta igafasha abantu bakiri mu rugo n'ubundi abahanzi ntabwo twavuga ko ubungubu hari akazi dufite ubu rero nka leta gicyo numva nakwifuza nuko yakongera ikareba ko hari ibindi byiciro by'abahanzi abajyaga babyina urabizi ukuntu nk'inganzo ngari abana bagenaga bagakorera amafaranga ugasanga umuntu arahembwa mu 300,000 ku kwezi ibiki ariko ukumva ntabwo
ariko nanone hari n'ikindi kuvuga ngo hari ikintu wenda natwe twagira inama wenda leta hari ikibazo cyo gutandukanya ibyiciro by'umuziki
yego
iyo bavuze abahanzi mu Rwanda bagizweho ingaruka na covid
mushobora kutibonamo
no kuvuga ngo bahita babona Knowless bakabona Bruce Melody n'abandi
nke mushobora kuba mutazwe
twebwe no kuvuga ngo twebwe turabacuranzi n'abaririmbyi bo rero bavuga abahanzi sibyo ugasanga uretse wowe wenda turagushimira Eric kuba unadusuye nta wundi muntu twigeze tubona anavuga aho ngo ari ku bundi abacuranzi bimeze bite iyo bajya kuvuga bavuga abahanzi nyamara abahanzi ni wa muntu uba utanashobora no gufata igicurangisho ngo acurange n'urugero abahanzi benshi ntabwo bashobora kwicurangira ariko twebwe dufata ibicurangisho tugacuranga nta hantu twe twumva bivuga bati aba bantu bimeze gutya
ubwo itandukaniro ririhe niba ushaka kugira ngo abakurikiye radio ijwi rya Amerika mu kiganiro muri isanga babashe gusobanukirwa
no kuvuga ngo hari ibyiciro bitandukanye by'umuziki hari abaririmbyi
yego
banahanga indirimbo aribo bita abahanzi abandika nabo baza ku ruhande sibyo hari abaririmbyi hari abanditsi noneho hakaba n'abacuranzi sibyo
nta wabikora byombi cyangwa byose
hari ubikora byombi ariko ababikora byombi ni bake cyane ku buryo muri uru Rwanda ndetse no ku isi yose hari abantu umubare munini w'abacuranzi ndetse n'abaproducer abo bita abaproducer batunganya imiziki nyamara biragoye kubona umucuranzi umuririmbyi abo twita abahanzi bikoreye indirimbo muri studio akagenda kicara akavuga ati ngiye indirimbo ninge nayitunganyije ninge nabigize gutya oya ahubwo ni ibyiciro abacuranzi abategura ibihangano ndetse n'abanditsi n'abaririmbyi ugasanga rero twebwe bagiye kuvuga bavuga produit final gusa agatabaho ngo umuhanzi akitwa umuntu waririmbye ariko ntihasubizwa amaso inyuma ngo harebwe uwatunganyije indirimbo uwacuranze mu gitari urumva ugasanga ntago biratandukanywa neza.
Okay, ubwo tukiri mu kiganiro muri isanga kuri radio y'Ijwi rya Amerika tureba imibereho y'abamwe mu bakoraga indirimbo za karaoke cyangwa mu basubiragamo indirimbo z'abandi nawo ni umuhamagaro ku ruhande rumwe deka noneho ndongere nsabe ubwana Dixon na Madame Consore muduha kandi karirimbo kuri radio y'Ijwi rya Amerika muri weekend buri wese yiyumvemo ubwo ndongera mbabazi ibibazo bishingiye ku ndirimbo muragenda muduha cyangwa nuko ikiganiro kiragenda kigenda habibutsa ko ndi Eric bagira ubusa ku Ijwi rya Amerika
murakoze cyane bwana Eric
mukamugiye kudushyira hihe noneho
bo reka turebe none se Ebeka mbaze madama tubwira karirimbo kandi twashyiraho
kwa bacurangira iyingi mwana nakunze bariyo tubakorera nake
kubera icyo uvuze mwana nakunze
nge ndayikunda cyane kandi ubona n'abantu benshi tugicuranga barayikundaga cyane kwidusaba
ugiyicurangira umugabo hano mu rugo iyo mwicaye mwenye
turayicuranga tukishima rwose turayifatanye ntago nyiririmba njenye
kuri radio y'Ijwi rya Amerika mu kiganiro muri isanga nabo baryohewe by'umwihariko abakunda indirimbo za kera cyangwa se karahanyuze cyangwa abavuga karatunyuze nkababaza rero by'umwihariko musubiramo indirimbo z'abandi bahanzi ariko zitari izanyu ntabwo bishobora kubatera ikibazo hagati y'abazihanze cyangwa se n'abatakiriho imiryango yabo mwebwe mubisobanuramo
mbo no kuvuga ngo iyo dukora izi ndirimbo ntago tuzikora tuzita izacu iyo tuzisubiramo dusubiramo ari z'abahanzi bandi ntago tuzisohora ngo tuzishyire ku makasete cyangwa ku masede ngo tujye kuzigurisha ahubwo tuzikora mu buryo bwo gutaramira abantu ku buryo n'abanyiri bihangano abakiriho bavuga bati mukomereza aho mukomereza kubera ko nta hantu ushobora kujya ngo usange twavuze tuti iyi ndirimbo ni ya His Voice oya ahubwo tubikora igihe turi gutaramira abantu tukabataramira muri za ndirimbo za karahanyuze rwose nta kibazo na kimwe pe
wagumye kuvuga His Voice ndabona ku rukuta hari igitambaro cyangwa se igipapuro cyanditseho His Voice ndabona gitari ndabona piano kubera iki ayo magambo na magambo y'icyongereza
na magambo y'icyongereza aranga rero itsinda ryacu itsinda ryacu ryitwa His Voice
ijwi rye
cyangwa se ariko nyine ubwo byarabaye izina ni His Voice rikubiyemo ngewe na madamu tukagira noneho hari nabandi badufasha harimo nk'umusore witwa Petero kubera za mpamvu za COVID ntabwo yabashije kuhagera tukagira n'undi mukobwa na ucuranga ingoma nawe yitwa Reini ariko noneho muri rusange His Voice Rwanda ni itsinda ryacu yego no kuvuga ngo umwimerere wacu ni karahanyuze ariko nanone izo dutegura nkuko haragurutse twabivuze iyo ukeneye kudukurikirana umunsi ku munsi ujya kuri YouTube ugasura His Voice Rwanda yanditsemo His Voice Rwanda bitubonye ko rwa byacu tunashishikariza abantu ko ushobora kujyaho agakanda subscribe akajya dukurikirana nabwo rwose yabatanze umusanzu mu gushyigikira His Voice
yego iyo ugiye gucuranga urabizi ko siwe wa mbere wacuranze nturi no nyuma hari n'abandi bazacuranga akarusho kawe kuri gitari wavuga ngo abaje wenda mu kabari cyangwa muri hoteli mu bukwe bashobora kuvuga bati nyamara uriya muntu natwarana nimero ya telefone nkazamuhamagara nanjye nkazamuhikiraga nakahe
akarusho kanjye kuri gitari njyewe uburyo nyicuranga uvuga ngo kuri gitari bakoreshaho ibintu byinshi nkanjye nkunda gucuranga nkoresheje hari ugukoresha mediator hari gukora amagaratage cyane ariko njyewe ngira hari garatage yanjye numva njye nihariye kuri njyewe usanga nyine nubwo abantu bacuranga gitari biba bitandukanye ushobora gucuranga gitari ariko mudafite intuzi imwe mudashobora kuyicuranga kimwe njyewe garatage yanjye mba numva yihariye kuri njyewe
nkabaza rero ibi ni ibintu byabagwiririye uretse wenda kubikunda mwarabyize mu mashuri nk'uko umuntu ashobora kujya kwiga ngo muri ecole d'art inyundo umuntu akiga umuziki mwarabyize
yego nibyo twarabyize nk'uko uvuze iyo ecole d'art madamu nyuma y'igihe kinini yari amaze acuranga yagiye no kwiga muri iryo shuri rya nyundo nanjye rero nize muri Kigali Music School nkomereza muri African Institute of Music i Kampala ku buryo uretse n'izi ndirimbo rwose z'inyarwanda nkanjye mbarirwa mu batunganya imiziki y'abantu music production
babandi bita ngo aba producers
yes gukora icyo bita soundtracks imiziki iherekeza amafilime byose turabikora nk'amafilime menshi ari kugerwaho mu Rwanda menshi usanga ari His Voice Rwanda yakoreye umuziki
wenda uretse wenda kuba warabikoraga cyangwa wenda n'ubu ngubu nabikora ubwo uradusobanurira uko wabikoraga mbere bwo icyorezo COVID-19 kitaraza ubu ngubu icyorezo COVID-19 cyadutse ku butaka bw'u Rwanda bigaragara ko mu gihembwe cya kabiri ubukungu bwaguye hasi 12 n'ibice 4%. Abakuganaga nibo bakugana bimeze bite
oya rwose byaragabanutse ku rwego ruri hejuru ntabwo umuntu ashobora kujya gukina filime ngo yintateininga abantu ngo ashimishe abantu kandi akeneye ikintu ari buze gushyira mu gifu ibintu rero byo gushimisha abantu hanini abantu babihinduriyemo kuba bashaka twa tuntu duke duke tuba turi kubafasha muri iki gihe turi kurwana no kuba COVID yarangira
birateye impungenge
cyane ku rwego rufatika haba natwe niba wenda mu cyumweru naratunganyaga mu filime ebyiri tugakora imiziki ahantu hatandukanye kuri ziriya nshuro twavuze tukitabira ubukwe tukanagira n'ibihangano dushyira kuri kuri iyo YouTube channel yacu His Voice Rwanda urumva ko ibintu byaragabanutse ku rwego ruri hejuru ku buryo wenda uretse ko ubu tuba turi mu rugo gusa tukabona uburyo ducuranga ibyo dushyira kuri uru rubuga rwacu rwa His Voice Rwanda ariko ubundi nta kindi kintu
icyo nicyo kibazo nari ngiye kongera gusubiraho mwagiye muvuga uburyo mwakoranaga n'utubari wenda dukomeye n'amahoteli n'amamoteli n'abantu bafite ubukwe nari ngiye kukubaza nti kugeza ubu ngubu muri covid umuhanzi yarazimye umuhanzi yaricaye bigenze bimeze bite byose
urebye umuhanzi abahanzi twigeze gusa naho tubitandukanya abahanzi
ndavuga mwebwe
twebwe nk'abacuranzi n'abaririmbyi turicaye mu rugo twarazimye turanaryama turanarambarara cyane ku rwego rufatika kubera ko ntago dushobora kwegura gitari ngo tujye gucurangira ahantu nabyo ari byo kuvuga iburayi tubona babikora umuntu akajya ku muhanda agakubita akagitari ashyize akebo imbere y'umuntu akanagama akantu inaha mu Rwanda ntago byari byagerwaho manza
ahari cyo nturatera imbere
cyangwa umuntu nturatera imbere sinzi niba ushobora kubikora ahubwo abantu bagahurura
ubuyobozi bigerageza
ntago twabigerageje ariko dukurikije ushobora gufata gitari wajya ku muhanda abantu bagahurura
leta ikazi kumva ngo ati nyabuneka gerageza abantu
batagera
kubera ko abantu bashobora gukorera wa muco utaragerwaho abantu bashobora kubifata nk'ikintu kidasanzwe bakaza bahuruye bavuga bati cyane ko bakumbuye n'umuziki
gasanga umuziki wababanye virusi se wari warababanye virusi
Eric reka tukubwize ukuri abantu bakunda umuziki pe
ubute nk'ibimenyetso
njewe ahubwo njewe nuko wenda ari covid nibaza ko muri iki gihe ahubwo abantu covid isa nkaho isa nkaho abantu nyine isa nkibatesheje umutwe iki gihe niho umuziki wagakoze cyane kuko umuziki buriya uraruhura cyane uraruhura kuko covid yagiye izana ibibazo byinshi mu bantu ariko abantu nk'ubu iki gihe bakeneye ahantu baruhukira bakicara bagacurangirwa akumva yakwibagiza ibintu byose bamaze igihe banyuramo
byagenda gute kandi hariho kwa guhana intera cyangwa mu cyongereza ngo social distancing
bo no kuvuga ngo mu muziki naho guhana intera byashoboka ubundi buriya umuziki akenshi usanga buri wese afite mikoro yiwe buri muntu agira gitari yiwe buriya nk'abantu bajye bitabira cyane cyane nka kuno twajyaga gucuranga muri karaoke usanga ahubwo intera turi mu bantu ba mbere bayubahiriza kugira ngo uzapfe kubona umuntu we yegeranye n'undi mu muziki ntago twebwe kuri stage ntago dupfa kwegerana kenshi buri wese bafite mikoro yiwe gitari yiwe piano yiwe ibyo biroroshye niyo wafata akustike wenda ntunafate iyi miziki ihanitse cyane ugafata gitari ugafata piano ushobora kujya hari ukabacurangira ba bantu bakeya nabo bahanye intera bakumva umuziki bakaruhuka ibyo bintu byashoboka nabyo
twibutse abakurikiye radio Ijwi rya Amerika mu kiganiro muri isanga ko turi kuganira n'abakoraga karaoke cyangwa se gusubiramo indirimbo z'abahanzi bo hambere turi ije ari mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali turaganira n'umugabo n'umugore bwana Dickson ndetse na madamu Consoli nkurikije uko madamu wawe isobanura ikifuzo cye kiraganisha ku gufungura utubari
cyane rwose kubera ko burya nta n'ikintu bitwaye kubera ko amabwiriza ashobora kugenderwaho ariko abantu pe bakongera bakumva umuziki gusa ko nk'uko yabivuze ushobora no kujya ku bantu benshi bacuranze ureba amafoto yabo abacuranze n'abambere bahana intera na mbere y'uko icyorezo kiza rero baramutse bavuze bati nyaboneka abantu mujye mu tubari mujyemo kuva saa cyenda saa tatu niwe mwatashye umuziki ukaba abantu bari kuri kondisiyo zo kwirinda gusa ko icyorezo burya natwe abantu dufata iya mbere kugira ngo kibe cyarangira ariko noneho umucuranzi ntabwirirwe ntaburare kandi z'umuziki hano tugira ibikoresho byinshi by'umuziki kugira ngo ubone nk'aya mezi rwose biryamye nta muntu bitekerezaho kandi hari uburyo bushoboka kuba abantu bakwirinda ariko wa muziki ukaba twasaba impanga zacu zikabona icyo zirya ni ibintu byoroshye rwose bafunguye tubari natwe ubwacu mu mikorofone buryo ni natwe twatanga amatangazo ko tuti nyamuneka muhana intera tubacurangire mu ryoherwe ni murangiza tujye mu rugo
yego ubundi unkurikije uko mu Rwanda ibintu bijye bipanze y'abantu bahuriye ku kintu runaka usanga bafite uburyo bahura ibimina amashyirahamwe nk'abantu mucuranga karaoke mwe muraziranye cyangwa mufite ikibahuza
turakigira turaziranye
yego
turaziranye yego ntibirajya ku rwego ku buryo ndatushobora kuvuga ngo hari ahantu abacuranzi banditse wenda muri leta ariko twagiye tubigerageza aho tugiye ugasanga ntago bari guhita babyumva neza kubera ko biragoye burya kujya kureba Dr. Runaka ukamubwira ku kijyanye no gucuranga gitari watarigeza binyuramo ntago yumva ari ibintu bihambaye cyane hara twagiye tubigerageza ariko tukabona ntago bari kubyumva rero mu rugendo twari tukirimo kugira ngo bebe byakumvikana birangira n'iki cyorezo kidukomye mu nkokora ariko turacyakomeje kugira ngo umucuranzi nawe azabone ijambo
impamvu nari mbajije icyo kibazo nagiraga ngo menye niba muri uko kwihuza hamwe mushobora gutanga icyifuzo byitwa ko muri ijwi rimwe wenda nk'urwego rw'igihugu rw'iterambere nk'uko ruvuga ruti habeho guteza imbere ubukerarugendo bw'imbere mu gihugu bakaba babumva kubera ko ndibwira ko ni nabo babashinzwe havutse n'ikibazo mubaye mushyamiranye na ba nyiri indirimbo ba mbere nibo ba mbere baza gukemura icyo kibazo
nk'uko nari mbikubwiye ibyo bintu urugendo rwo kugira ngo bibeho abacuranzi kubera ko tubona amafederasiyo atandukanye ay'abahanzi ay'abaririmba gakondo ariko abacuranzi nyirizina urwo rugendo twari tukirurimo noneho covid iraza irabyitambika ariko byanga bikunze nizeye neza ko noneho bazatwumva neza kubera ko natwe dushobora gutanga umusanzu ku gihugu
hagati yanyu muraganira mute mwebwe mwari mutunzwe nicyo kiba mwebwe mwari mutunzwe n'ukuba mwakora ikaraoke muraganira mute
turaganira ariko ahanini twese duhuzwa n'amarira tuba turimo muri iki gihe nta n'uduhoza ari naho nanasaba kugira ngo wenda niba hari n'umuyobozi utwumva kugira ngo abe yareba ku bacuranzi niyo baza bakatuganiriza bakagira icyizere baduha byadushimisha ariko abacuranzi turaganira turakomunika ku rwego ruri hejuru cyane ariko biri hagati yacu kugira ngo tuzamure umutwe biragoye dushonje
mwambwiye ko mufite impanga mwabyaye kandi mwisanga mucuranga ntabwo mujya mubona ko nabo muzisanga nabo baragiye muri karaoke
barabikunda cyane ahubwo si ukwisangamo ahubwo babyisanzemo kuko usanga nk'iyo dushyize piano hano muri salo usanga umwana yiga yicuranga atazi no kuririmba ukumva ari kuriri atazi kuvuga ntibari bamenya kuvuga ugasanga ari gusa nk'aririmba utuntu tutumvikana ariko ukumva ko umwana ari kuririmba
babaye bene samusire bavuka ni samusire karagaciyemo reka twongere tubasabe kubakurikira radiyo Ijwi rya Amerika ni ikiganiro muri wikendi mubashyire no muri wikendi mwongere mushyireho akandi karirimbo muri karaoke mugiye kuvuga dukurikira akahe
bo hari indirimbo abantu bakunda kudusaba cyane indirimbo yitwa Ishyano abantu barayikunda cyane Ishyano ni ya orchestre yitwa Abamararungu
yego
orchestre Abamararungu aho tugiye rero nuko abantu baratubwira ati nimutaririmba iyo ndirimbo mudusezeranye niba muri muze kuyiririmba cyangwa se twigendere ntabwo tutinyaboneka yego wenda agapfundike katera amatsiko reka twere kuyiririmba bwa mbere ariko turayiririmba
muyiririmbye bwa mbere bitanga iki
nyine
urishaka ashobora guhita agenda
cyangwa se niyo atagenda
ariko ya mashusho yo kumva n'indi miziki wenda agahita avuga ati ico nashaka ndakibonye ariko iyo umuntu ategereje akavuga ati ya ndirimbo ndayibona umuntu rwose yicara afite umutima utuje
okay
reka tukabashyirireho
cyane gushimisha abazukurikiye kuri radio ijwi rya Amerika mu kiganiro muri isanga nibutako niyo Eric wagira ubusa mu kiri kumwe kuri mikoro nk'abazakunda indirimbo nk'izi ngizi yunganira n'abantu abanyamakuru buriya bagira benshi bumva benshi nabo bababwira nta muntu wigeze ucuranga indirimbo nk'iyi ngo wumve arajara kongore uti ubuzima mbubayemo nk'uko wayicuranze
byanabayeho inshuro nyinshi iyi ndirimbo gusa ariko iza kurangira umugore n'umugabo bavuga bati nyamara ibi twabishakira umuti tutarenze kwiharubanda ngo baduseke abagabo benshi bagiye baza bakadupfumbatiza twa envelope mugabo akavuga ati ngewe ibi bintu byambayeho
ya mafaranga biratwite kubera ko yanyuzwe
akavuga ati rwose twagiranye ibibazo na madamu twebwe abantu hari n'igihe badufata nk'abantu bakuru cyane kubera ibyo turirimba umuntu akaza akakuganiriza ibintu by'abantu bakora kubera ko tuba twaraciye mu bintu bitandukanye n'abantu bakuru rero tukabyumva ari sawa umuntu akatubwira ati ibintu ni ibintu byambayeho twagiye tubona amatipu menshi kindi hari indirimbo yitwa gira imbabazi madamu arayizi hari igihe tujya tuyicuranga ahantu
gira imbabazi gira impuhwe nyinshi
abantu bakarira umuntu akavuga ati njyewe ntabwo nigeze mbona mama njyewe byageze umuntu akarira undi akaza akavuga akarira twavuga tuti nyamuneka uhora ati njyewe nakuranye na mama wenyine mubanikirumbo urumva atubuse mbigenze nte urumva abantu bakagaragaza amaranga mutima yabo ni ibintu bitubaho cyane rero mu muziki
muvuze kukuvuga ngo babarika mu gacuranga mutubara ariko burya utubari bavuze utubari haba harimo n'inzoga ntabwo mwumva ko kwa guhana intera bishobora gupfa ahubwo aho kugira ngo bikire kubera ko iyo umuntu nubundi impamvu ubutegetsi bwashyize hiriya gahunda nuko bavuga bati abantu banyoye inzoga na ya social distancing guhana intera bashobora kubyibagirwa izo mpungenge mwe ntazo mufite
mutubari haba harimo abantu bashinzwe umutekano urabizi ko kenshi
se twose ariko
twinshi ariko urabona ko nubundi utubari twinshi twe ducurangamo ni twa tubari nubundi twiyubashye ntagari ari tuno tubari nubundi dusanzwe ni ukuvuga ngo utubari twinshi tugiramo muziki tuba dufite abantu bashinzwe umutekano nubundi ntago iyo umuntu yitwaye nabi urabizi ko mu tubari bamusohora hanze niba iyo ntera rero batayubahirije wa muntu ushinzwe umutekano baba hari bagomba kurinda umutekano akaba yabakangura ati ibyo muri gukora ntago ari ibyo urabizi ko utubari dukomeye n'ubundi abashinzwe umutekano bari bariho
ikindi rero nakunganira madamu iyi miziki dukora abantu baza kutureba nakubwira ngo haba wenda umuryango umugabo agakenera gusohokana n'umugore we n'abana
nari kubaza ibyo byiciro
atereka amajyane mu muziki
nari kubaza ibyo byiciro urubyiruko
icyo gihe rero biragoye kubona umugabo wasohokanye n'umugore we n'abana barajya guhaguruka ngo bari kubyina ngo bari kwegerana n'iki ahanini ahantu ducuranga haza abantu biyubashye bakaza bakicara tukabacurangira nkuko bavuze ko utubari twose tutari kimwe ni nako utubari twose tutabamo muziki utubari tubamo muziki tuzamo abantu bashoboye kwicara bagatumiza icyo kurya cyangwa icyo kunywa barangiza bakaza gutaha bikaza rero inyuma hakaza kubaho icyo bita boate amasaha yakuze ariho hasigara urubyiruko abantu babyina bagira
gutya namwe mwatashye
twe tuba twatashye ibyo nta nubwo tujya twe tubyitabira ngo muri boate rero ni ukuvuga ngo baramutse barekuye umuziki bitandukanye na boate ngo abantu begeranye bari kubyina amazuke oya umuntu yaza kumva umuziki umunyuza amatwi yarangiza akitahira noneho hakunganirwa na baba manager b'utwo tubari n'amahoteli bikunganirwa na baba basore babari banini bitwa ba bouncer bakagenda bavuga ati nyaboneka mukomeze mwirinde gusa ko natwe kwirinda tuzi ko biruta kwivuza
nari ngiye kukubaza nanone ngo indirimbo zanyu ari urubyiruko ari abantu bakuza bazikunze n'abana
n'ibyiciro byombi abantu bakuze niyo mpamvu mubwira nti biragoye burya nubwo bavuga bati iyo abantu bari kumwe ngo bagenda begerana umuntu aza kumva indirimbo yakundaga umusaza akaza afite imyaka 60 biragoye kumubona rero yagiye gufatana n'undi muntu ntwange izi ndirimbo zikundwa n'abantu bakuru kuko nibo tuba tuzibutsa
uretse wenda kuvuga ngo mugiye gucurangira abantu mwinjize amafaranga wenda n'ibindi ikintu wumva cyagushimishije cyakubabaje muri aka kazi n'iki
cyanshimishije n'icyambabaje njyewe aka kazi icyanshimishije cyane nuko kantunze kamwe amafaranga
nari nakibuze n'ubu
niko kamwe amafaranga ikintu cyambabaje ni uko ubu ngubu ntari kugakora kandi nakagombye kugakora
nk'umuririmbyi
nk'ikintu cyanshimishije cyangwa nk'icyambabaje muri aka kazi ibyanshimishije nibyo byinshi kubera ko aka kazi nakaboneyemo ibyo nari nkeneye
uhereye ku mugore
oya ni ukuvuga ngo wenda hari imbogamizi umuntu agira nk'iyo turi gucuranga abantu bakishima bakavuga ati mbega umudamu ucuranga gitari urumva nk'umugabo bakaba yakwibaza kuza kuvuga izina urumva ariko wenda ntabwo aba yashishoje ngo arebe ngo wenda uyu ni madamu kanaka wenda
ntabwo hari abatabazi ko uri umugabo n'umugore
abenshi barabizi ariko nk'utahageze muri presentation cyangwa ugeze uwo hageze bwa mbere hari ukuntu rero nk'umuntu akaza yishimye akavuga ati mbega umudamu ucuranga ati ariko wampaye nimero nkazakuvugisha ese dise uzamvugisha iki urumva rero
nawe akamwihorera
we ahita atanga nimero yanjye iyo ari akazi umuntu arakaduha ariko rero wa muntu uvuga ati none se makuru ubuse koko ibintu nkinze nawe nyine yabonye ninge nitabye muheruka ubwo
byari kuzaba nka ya ndirimbo ngo muri hotel kiyumva akureka bamujyane ninge bamubazaniye nabwo ufite ugirizwa mpunge ngiye ubonye bimeze gutyo
mbo oya kubera ko umuziki twe tuwukora nk'umwuga ntago tuba twagiye gushaka abantu turahurirayo ahubwo tuba twagiye gushaka igikomeza kitwubaka ariyo yanyungu tuba tugiye gukura mu muziki yego
tugana ku musozo w'ikiganiro nkahera kuri Bwana Dickson nkakubaza nti iki cyorezo kikomeje gutya byagenda bite
hatagize igikorwa ku bacuranzi twasaza tukarambarara neza kubera ko nta kindi kintu dufite dukora rero tutabonye ubufasha buturutse kuba tureberera ari leta nyine niyo navuga kubera ko niyi tureberera tutabonye ubushobozi buyivaho cyangwa se imiziki yabo idakomeje bakavuga bati nibura mwabacuranzi mwe mureke tubafashe wenda mubone igishoro mujye mu bindi ibyo bitabaye rero imiziki ntiyongere urumva ko twaba turi mu kaga
wowe ukabibona gute
nge nuko mbibona iki cyorezo gikomeje imiziki nifungurwe n'ubundi imiziki yasubira inyuma cyane kuko ahantu twari tugeze hari ahantu hashimishije cyane kuko burya niba wakoraga ikintu ukabona abantu baza kucyumva kandi bakacyishimira ukabona nk'umuntu ufite akabari ke akavuga aterekanzane mu muziki kugira ngo mbone abakiriya nshimisha abakiriya kandi ko kukabona ko hari ababyishimira ni ukuvuga ngo hari ikintu cyabura cyane cyane nk'umuziki ukaba wasubira inyuma
n'ubukungu bw'abariya bafite ziriya bizinesi zikoresha umuziki
nabo babasubira
kugira umuntu azapfe kubona umusoro wo gusora kandi nta bakiriya yabonye
kuko na hoteli nubwo zafunguwe rwose hoteli nyinshi zakeneraga umuziki kugira ngo babakiriya bagume baze bishime hari umuntu uze kubera ko akurikiye wa muziki babandi rero bazaga bawukurikiye icyo gihe ntago bazaboneka ubwo rero nacyo ni igihombo
nkababaza rero nanone nti muri karaoke musubiramo indirimbo z'abandi ariko se hari gahunda mwihaye yo kuvuga ngo muzakomeza gusubiramo indirimbo z'abandi cyangwa se namwe muzahanga izanyu
mbo turi abaririmbyi turi n'abacuranzi ariko nanone turi n'abahanzi twandika indirimbo turanazifite kandi nziza rwose nziza zicurangitse z'umwimerere pe zirahari cyane dufite gahunda yo kuzazigeza ku banyarwanda ndetse n'abatuye isi muri rusange
habwira rero abari bakurikiye radiyo y'ijwi rya Amerika ko ikiganiro muri isanga cyo kuri uyu wa gatandatu tugisoreje ahangaha nshimira Bwana Rickson ndetse na madamu Konsore batwakiriye hano izari mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali aho badusobanuriraga uko batangiye gahunda yo gusubiramo indirimbo z'abahanzi ba kera ibikorwa bitegura kuzageraho uko babayeho muri corona n'uko babona ubuzima bwagombye kugenda ndabashimiye ku kiganiro mwemerera radiyo y'ijwi rya Amerika dushimiye n'abari bakurikiye ikiganiro muri isanga
nawe turagushimiye Eric turabashimiye cyane ariko bakeneye gukomeza kudukurikirana bajya kuri YouTube bakareba His Voice Rwanda ubundi bakadukurikirana umunsi ku munsi kandi baba batwubatse cyane
okay
murakoze cyane ndabashimiye yabaye ikintu cyacu ugukere igihugu cy'ubururu yabaye ikubito cyacu ugutanga icyambo mu banyagihugu yo yabaye ikubito cyacu
gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku isi ya Amerika radiyo
ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu